mwaramutse neza dususuruke umunywanyi w'ijwi rya Amerika Nsabimana Jean Baptiste wo mu Rwanda yanyandikiye akabaruwa karekare kuri email radio yacu @voanews.com ati Bwana Thomas muraho neza mugira amahoro mwese kuri VOA mu minsi ishize umuririmbyi w'umunyakenya John DiMatteo yaratabarutse indirimbo ze ndazikunda ariko si jyewe jyenyine kuko usanga mu tubari bazicuranga ndetse niyo basanze uyumva nko mu kazi mu rugo se cyangwa ugenda barakubwira ngo kuki uri kumva indirimbo zo mu kabari ngo injyaruwa muri make indirimbo za John DiMatteo zicurangitse mu buryo bwihariye nagerageje gushakisha inkomoko icyo zivuze sinabibonye kuko yaririmbaga mu rurimi rwabo tutumva none rero niba bishoboka mwazakora ikiganiro kuri uyu muhanzi nyakwigendera John DiMatteo bidashobotse muzanyuzeho kamwe mu ndirimbo ze maze kazashimishe abantu bose bakunda karahanyuze murakarama Bwana Thomas Murambi Nsabimana Jean Baptiste turaho neza kandi natwe ku ijwi rya Amerika twese tukwifurije amahoro urambe urumbuke
kuzana.
Ya Amerika ikiganiro dususuruke iyindirimbo yitwa Wega kwa Wega ni ya John DiMatteo. Uyu muhanzi ubundi amazina ye nyakuri ni Nigushize, yaririmbaga mu rurimi rwe rwa kavukire ikikuyu mu njyana bita Benga, yatumye akundwa cyane. Sabimana rero namwe nshuti mwese za dususuruke, singiye kwirahira ngo mbabeshye ngo nanjye numva indirimbo ze, ariko nifashishije ikoranabuhanga numvise ko iriya ndirimbo yitwa Wega kwa Wega bishatse nko kuvuga hari umuntu ku giti cye. Noneho twumve iyitwa Wati Ndayiganagira, ahari byabishatse nko kuvuga ngo yaravuze ngo narasetse.
Aku akan
makesia muno ideme dio aigo keina maratora inga toaine makea era moya tie mapina ya te a veces kana kanyam kamina moi teru mara ya kabato ke kamwe ke diga neo tangere
Suruka kwijwi rya Amerika buri wa gatandatu mu gitondo saa 12. Adresse yacu ni radio yacu @gmail.com na Facebook ni VOA radio yacu. Umuhanzi John DeMatteo yakoze album zirenga 50 mu myaka irenga 30 yaramaze mu buhanzi. Mbibutse rero ko ari umukikuyu wo muri Kenya witabye Imana mu kwezi kwa 8 gushize, tukaba rero twamuhariye iki kiganiro tubisabwe na Sabimana Jean Baptiste umukunzi w'ijwi rya Amerika cyane wo mu Rwanda.
Yeah.
Ijwi rya Amerika turasusuruka ikigano cy'umunsi nyine twagihariye umuhanzi w'umukikuyu muri Kenya John D. Matthew witabye Imana mu kwa munani gushize yavutse ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu mu 1967 yatabarutse rero afite imyaka 52 Nzabimana Jean Baptiste namwe nshuti mwese mukunda ikiganiro dususuruke mwese uko mungana ndabashimiye cyane mugire wikende nziza mwari kumwe na Thomas Kamirindi dushoreje ku ndirimbo ya John D. Matthew yitwa Nduka mehingurire bishatse nko kuvuga hari ngo mpobera maze rero murakarama
Oh, my, I know my daddy and guy. ngirokonji ngeme ingorera ndari nekuoma ngirira omegera kirema wagetore na mbura dipuresa anago gaika gawe nesugi wasuka siajana joru ngira jesu abobore romoisi akako maia no matetiria ngai
byasigiye cy'urubyiruko ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko